Whoa. Yeah.
Probably vibe.
Kwanza here above 18. Levels kubwa above mainstream. Nataka kuhaki system. Rap kung fu kan metokia Beijing. Chacha pa, make a buzz. That's business, take your time. Skiza vibe, say less. Sakata, rumba dance. That's business, take your time. Skiza vibe, say less. Usimba na uyanga, that's business. That's business. That's business. Kaunataka jitengeneze na wewe business. Mapenzi ujana chuki. Mapacha wila sofa nana. Domana sijivungi. Najipenda mwenye na nachofanya. Good looking rap looking fact. Simjui mbaya msuri yupi. Rhymes nuclear mind Putin. Nimesha vurugwa sema suni kushuti. Ndava undava kazi kazona. Tabia zetu za kiswazona. Guse moja nindi na kikosisha zona. Nuksi kama takiku. Change kwa mda mfupi. Ukikaa kwenye comfort zone ile sana usanuki. Kulikuwa mchafu wa chafuki. Au kila mkata gogo wisi mavi yake ayanuki. So drop that shit. Watu wanataka vibe bro, be drop that ding. Only one quest, that's my day one team. Tunataka vibe bro, be drop that thing. Broby, Broby vibe. Majabu, 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 ma, majabu. We'll be right back.